your bandimba.
Said louder.
Destiny, yako kulibyanga chinje. There is nobody kulibe yanga chinje. Iwe walikosa nisimbi ya chemani. Iwe patari kuno na kuitari. Alakwena walikosa nisimbi ya chemani. Iwe patari, patari, patari.
Some people don't want you to prosper. Na papa da mami da di life in kukosa. By all means, baku onongela future. Why you alakuti iwe ndiwe the future? That's why na chosapo fear. No ika be one legend mufisha. Ukali na chance, yo kontolo la future. Ya zaku la maflower, niyambili manyua. The future is brighter than you think. Olo unga pite muli thin and thick. The future is brighter than you think. Olo unga pite muli thin and thick.
Your destiny yako kulibyanga chinje. Iyo destiny yako kulibyanga chinje. There is nobody kulibe yanga chinje. Iwe walikosa nisimbi ya chemani. Iwe patari kuno na kuitari. Alakwena walikosa nisimbi ya chemani. Iwe patari, patari, patari.
Na your friends, nangana mumira. Mzako ni uchamanka la polo zikazira. Noti ya duhi la chezi kangena. Uyoka muona uzibena.
My fake friends iwe katinga. Boku jakirira wonse katinga. My bad advisor katinga. Waja wakalijo wonse katinga. Boku kweza kumbuyo wonse katinga. Usaja nda ula ndawa.
Destiny, destiny, destiny. Yole, iyo destiny. Yako kulibyanga chinje. Iyo destiny yako kulibyanga chinje. There is nobody kulibyanga chinje.
Iwe walikosa nisimbi ya chemani. Iwe patari kuno na kuitari. Alakwena walikosa nisimbi ya chemani. Iwe patari, patari, patari.
Iwe Bala, Ibe Mangwala, Black Showmaker, na B1, J1, Destiny, Siri Munga Njuga, Olobola Beti.
Exclusive to Z Louder.